Yeah.
Blood is a Malucci. Thunderstorm, Kamakawa.
I really like the girl. I gotta have, I wear my love. She's perfect for me. Cause she's perfect, she is perfect for me.
Akona miaka kai 20 na kitu ni lebo nafua kumuona nafua koko mapicha mingi kama wanalita juu. You ni maliza, mremo mambo kuisha na wisha ngekuwa wangu mpaka maisha kuisha. You ni changanyisha, ningekuwa nile pete basi ningemvisha. Tufunge ndoa yani tuoane kisha, asali mwezi pali yote ya naitisha. Sita mkosea kintusi sita yudisha, ama niseme sita waimka sirisha. Pesa kitakuwa yake yangu ndo inamlisha, kladi yote anapenda, minta mvalisha. Jeans top fancy, dressa matisha. Chochote unataka sweet uneza itisha. Knock kwa roho yako ni nabisha. Ukikosa kufungua mimi nitaingia na dirisha.
I really like that girl. I gotta have, I wear my love. She's perfect
for me.
Cause she's perfect
for me.
Yeah. Beauty, anazo mpaka buti, nisake ni kuonyeshe picha, nina sampuli. Bila makeup ako sawa, shinda vizuri na ki makeup, my mind siezi hata badilisha. Yeah. Kwa njia nita make sure wamekupisha, na wakiwa yonge ambaye nita wanyamazisha. Yeah. Atipa litumetoka na pali unanifikisha, au kwe ni kosea switch ulinipamotisha. Oh. Na wanasema, ipenzi inatisha, manake kaa huko, mipi kusha mashisha. Hii namanisha kaa huko, jua kabisa, kuna mwingine hapa neza sababisha.
Kuisha.
Yeah. Kumbuka bado na bisha.
I really like the girl. I gotta have, I wear my love. She's perfect
for me.
Cause she's perfect for me.
Yeah.
Perfect for me.
Yeah, yeah. Manzi
Msawa, manzi. Like
yeah, manzi. So beautiful, manzi.
I really like the girl. I gotta have, I wear my love. She's perfect for me. She's perfect, she is perfect for me. Like, I gotta have, I gotta have, perfect, she's perfect.